Lawmaker. All the music on this one.
Kwani kafanya Lawmaker?
Up on this one.
Sikuulizwa nimelalaje au nimeshindaje, japo tesemesi itumwe ulimoni, ikifika usiku nambiwe baby good night,
baby wangu where are you? Benzi wangu, where are you?
Baby wangu, where are you? Benzi wangu,
where are you? Nami sioni wako ni peti. Nataka ni bebike. Simoni wako ni sitiri moyo wangu, akili haishike. Sasa nitapendwa na nani? Rudi tu yajenge nyumbani. Uko wapi uonekani? Where are you? Kama nilikosa zamani, nimeshaomba samani. Kwani uko wapi jamani? Where are you?
Baby wangu, where are you?
Mpenzi wangu, where are you?
Where are you? Benzi wangu, where are you?